Yeah, Dr. Unju, you know what I mean? Yeah, but Twinkle Rex, it's happening now. Pin the boys in the place to be. Umbwa, let's get 'em. My disappearance, itafanya wani miss Unju fearless. Wana wanajua kuwa sikuwahi kuogopa, nilisimama kweli na sikuwahi kuogopa. Kwanza pande zao city bagi, Dr. Unju nikimbishi, niko pili sweet mangi, nikichana sifi chagi, mina thiki nini dhambi, naishikija basi street junkie. Nipate manyanya junction, wana jicho nyanya banana wamefanya champagne, wana saga mandata wamepaki wanting, pinda boy ni zede pato ranking, we banding. All my way nikifata dreams, Tanesco wakati umeme tubali wanakata steel. Fata scheme uneza kawa mfalme lakini kumbe ni bago king.
Inafamia, no fear, I'm fearless. Umesikia, no fear, be fearless. Inafamia, no fear, I'm fearless. Umesikia, no fear, be fearless, fearless.
As a mother rocket, astronaut kumbwa spaceship kwenye socket, fly over the sky na kitu bambazi, wanangu wa mirundu wa chanjisha shangazi. No fear, no queer, izenguo unalia, ulizo lojeribu wataku simulia. Mainstream ya underground, tupo tenguani, iskiza matanda sound ya kila iguanani. Niko na Unju binyuki toka nduki, we grinding out here utakiwi mamluki. Naleta chuki na roka mkuki, nikosho mikali unaliwa kamuki. Shawai pigwe mpaka ukawa ukumbuki, shawai shindwe mpaka ukawa usumbuki. Shawai pigwe mpaka ukawa ukumbuki, shawai shindwe mpaka ukawa usumbuki.
Inakwambia no fear, I'm fearless. Umesikia no fear, be fearless. Inakwambia no fear, I'm fearless. Umesikia no fear, be fearless, fearless.